kutosha pana moto cheki shisha. Hapatoshi kwa mtoko feki pisha. Lona pochi ene nota wezi shika. Usini chosh meni boss meche kuisha. Nakani rose rose nita grafish. Niki lenga short is cost to survive it. Nenda mos mos so kwa cash bish. Sina rose talk simpi chas nish. Squana passport wala passport. I'll pin like him jin nika crab coach. Nataka kuwa mimi, ah, bass forge. Hauna code, piga chini, naitwa landlord. Hakuna mganga zaida mungwa chenu shamba shikaji. Sijitie gundu kwenu pamba naji. Kaza kamba, weze kuwa njaji. Kenge hawi mamba kwa kukesha ndani ya maji.
Kiwa hebebe, hawezi hustle kama mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mze spumbi macho singizini. Vyebe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole.
Cheese, cheese.
Ole, 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 ole.
Cheese.
Mr. Jiquez at your cocks, boss. Kona sipendez rusha basport. Mambo, yote kwa socks. Dude bongo duki na mzao zamkos.
Umaskini so dambi japo so jambo jam. Opati manzi kona jambo yando baste.
Mini mjesh kwenda rest yoni kiss kid. Bila catch how we fresh, how we Wesley.
Baby, girl, na taji kone please. Attack nearly short kama Kennedy. Ukona desperate disease. Na miendo ile dangerous remedy. Lana sijapewa kutwa ni nombiwa na mama. Kinipa miadi hewa mena chukua tuwa chanya. Na sijaweji vika umasi. Makuzi ya find omana baba taifa alficha CV.
Ukiwa hebebe, hawezi hustle kama mimi.
Hawezi
weka meka chini. Mze spumbi macho singizini. Vyabe ya cheweka na vyo mivya nini. Ole, 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 ole.
Cheese, 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 cheese.
Ole, ole.
Now all is a queen that cast me, I'm Joey, I'm Koi, I'm Koi Koi, that from Foy. Ramba mpina meusika chui.
Fresh up to death, me no king or my queen. Better take a bow whenever I'm coming in. Hata wakisema mina zidi tuku win. When I hit that stage, I wanna booty ku sing.